Nanda made it.
Oh, oh, oh. Forever down. Sendida te kuona maso wanga dali kungu mutu wanga udali kwina usakazina. I never realized now my face heartbreak. Unanibwelezela dua unaniuza ndisalile zimachitika unani therapist. Mzanga obeza nidali kwina kusakazina nidai wala udali bomba duwali mene ndinkasaga nidai wala lidamela bomba nai unkaligona but I never realized. Obeza nidali kwina kusakazina nidai wala udali bomba duwali mene ndinkasaga nidai wala lidamela bomba nai unkaligona I never realized. Yeah, I wish you got a Zimene ndinka saka zija my qualities kazi wangwilo adali my way. Ntawi yonse yonse ntawi yonse yonse ntawi yonse yonse adali my way.
Yo, eti ndinalibiza ni glory, ndinalibiza ni jese. Nditakuzadzi salole, nditakulemba chiese. Nikatisonga ndilole, nikatisonga ndimfetse. Ego takwila chikole ngati pali mamuna wina katetse. Kusaka oziwa kupika, osaziwa ndiwe shefu. Ndisaone nkazibize kumenya mawiso ngati ndine refu. Kusaka mpaka na befu, osaziwa ulipompa. Chonde wina muze tedi makadi kuti mpizo ali ndi joka. Ndazindikira ndese notabwela, olawe mene makondela. Chikondi mene chikomela, mawate mange oyela. Ndisana banga regret, sindi kufuna kubeta. Bize kuyanga nangini yoti kali ndi na ipesa.
I wish you got a zingwa zimene ndinka saka zinja my quality kazi wa wilo dali my way.